Kabo music. Jeffy's on the mic. Ensonge ngulu byo mutima yekwe. Ensonge nsanyu so mutima yekwe. Kubo mukwano go, omukwano go nakiriza. Bazimu mukwano go, omukwano go gwanja ulo. Olala, wanja gala nuja ya makuru wakala. Ebya lebyo kusaganda bakati bya dala. Kalali bota buda teka titabala gala. Chiwundu chako sewa chicho chiwone dala. Mutima kwange gwali kwa menyeka. Gasima nyindi lavu tefunika. Jewa vanange vanange samanya. Wamita lavu no vango muwendule. Laika nova dozinga nywe demandule. Give me your love on stay ali hivurumule. Tuchekole ensonge ngulu byo mutima yekwe. Ensonge nsanyu so mutima yekwe. Kubo mukwano go, omukwano go nakiriza. Bazimu mukwano go, omukwano go gwanja ulo. Oh la la. Give me love so me never go bad. What I didn't ukaga me never settle. Dalila sifa we wano. Till the time goma zo chikola. Ebyo mukwano byali byantama. Gabuli kwenda babanga tasoma. Banumya mutwe nga nze nasefuna. Girl, ye kwe ya mpangula. Sika bute, sika fesi, sirina gafa. Kwe kusala wanze nonyo watala. Jebya kwela, nekuwangula. Nekuwangula. Ensonge ngulu byo mutima yekwe. Ensonge nsanyu so mutima yekwe. Kubo mukwano go, omukwano go nakiriza. Bazimu mukwano go, omukwano go gwanja ulo. Olala. Mutima kwange gwali kwamenyeka. Gasima nyindi lavu tefunika. Jewa vanange vanange samanya. Wamita lavu no vango muwendule. Ebyo mukwano byali byantama. Gabuli gwenda babanga tasoma. Banumya mutwe nga nze nasefuna. Girl, ye kwe ya mpangula. Wanja gala noja ya makuru kwa gala. Ebya lebyo kusaganda bakati bya dala. Oh na na. Ensonge ngulu byo mutima yekwe. Ensonge nsanyu so mutima yekwe. Kubo mukwano go, omukwano go nakiriza. Bazimu mukwano go, omukwano go gwanja ulo. Oh na na.
Baba kuma pesa.